Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alal bare jegon lewru me hitani 2015 sappo jeddi yamde jabbirima silimaaji chapan e nay e joyi mire tawa e der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di Oumar Weygalo on kompetiti wiide be kolitiwi do afrique do ko foti sukabe winaaji temdre e noga yon kanye keddi tane 2013 de bamdi dum wono po ele ciottetede be galda e do sariya be kolitiwi do mali do wana tal kako watta so jamaanu so e do poddele hono basi ngado to tenen guto kenyen laamu mali o holliti wiide hono gube murtude yimbeel mabbe sappo keddi li hen do mali do soldats ci gottan heddi li hen ka kanje gubi do nodditi to azawat de be kolitiwidi himbe el mabbe taton keddi li hen nayo kanye ngon barmo be li hen kanko do non ministre kumini do no kibaru leydi leydi el men de o holliti wiide hono soroji mawdi mahadi bangeraay ngaji didi wono do terengaaji jabbirto do din soroji fungaroji tamminede sabbi de o wisa de do di mahado dum walda do sadiya to gawtobe kuliti wi dan foti yontere hande hono yimbe le gombe tobe be joggi tiidalaji ndiyam kanya yottiyade fa yaware dum non walde humini non yimbe le bamoto kurangaaji kanya ndiyam ngaji de be kuliti wiide sa de honno wulande wori hande no dum wembini sanne sekirabdi wonno kabaru yi moddi mi joggi ni do hande di bismillah moron e hedade do afrique do be kelliti wiidi tan 2013 de ko foti sukabe ujnaaji temdre e noga yon kanye keddi dum wonon bande podde jinnetede le laawi de podde de ngala do sariya wono dum won dunki ande holita wedle balde jabbinode be gondoto be gonnoto dakar to dum won li lamorde senegal de ko be kolliti wiidi le di usine ngaji mbaroji tan sana mo ina de do poddele be biidu sa de usine ngaji kewdi anto fa tawan nyemminan poddel de jatta e wana hono ko dartete ko be bisa bamile temdre ko sotte poddel de ko fa tawan chapat ti dia kafu ngal dado serie do on li afrique do kede ousmane dikko
wayde andambe e nokkuje moinoje ledde jukkoje de dawa tiidalaji ledde pharmacie kadme ande ngotige patirunde afrique de lato nokkudo usinaji baroji bantide ledde mu e bondereje wattuma o golle huubi aduna fu le journal bindowal ko nayi e cellal ngal holliti sukabe ujinaji temedere e nawgay e didon e temede tato e chapane joyon tukoloy ngoni keddi ko hitane 2013 batteledde bondereje ledde buubala de fu buri latade bondereje tati e majje fu ngoti woda ko walde adno humaninde cellande holliti le afrique temedere fu chapane tati e majje yo leydi end kanye chine yurata jukoje de nawa fodde e kutemu kanje de buutata fay hunde e le trafikaku de kubata leydi afrique de leydi senegal chapane nayo e didon nanganobe hitane 2014 de batte trafikaku de ledde bondereje je yo balde sappo joy tan be ngada kasu
kanko yo goto dum non lami pharmacie leedi meden di o wonno kenya do halude amen moni do holiti wi do mali do sa jeewi wana hon tidu gol podde de na talka ku jama o watta so be cioda de do poddele o wi sabi sa jeewi hon le duubi jabbino dif kanya yottade handen hono poddol de cioggu maji jippiki jatti le mali do o wi wajib tan sina lamo yeltin le hen hejjoji wakkati jono jeewa yel hon dernier to di do golleji kede ko usman di ko faccintin en do hen
Diya Shima directeur d'approuve.
Do mali do dabara kerti ndado ana les politiques ku bangal hebugo ledde doctoro les pharmacies di fu. C'est o dabara kerti ndado jokkama tan tiida laaji goddi fu kebataake ko nayani ledde bondereje. Hande do gonden do ande kesse kewde ana bawdo walitinde se mudina de do ledde batte no saddaaji di gorrini. Yo wayde bawde tan waddante yimbe nayoraade heedi de ledde bondereje. Sa jeewi no be jabborto ni du ana laati sababu so ko heewi wodditi golle kumani de cella leddi yo dum wadde so be jaata yewdo hore mabbe e nokku do be kebbi fu e nokku kemri ledde fu sabe tiida en dulla hande do gonden do ila dabere biya initiative de bamako fuddi duubi kewde hikka do mali do enen goni sifabe e majjum en dulla du luwan ledde kewde de tiida cioggu nenna den kaani nayoraade hedde ton pati monokala heba wiide yo batte tiida ledde de wadi se nawtoto ledde bondere
parce que c'est marché moins cher
Sekiraba do mbay neltirti mi joju modo e la men bemal ane ngal mi noddirta phase Facebook ngal
Tamani
Kanyen be kwaliti wi dono basi ngado to tinin guto o hono arme mali do ka neddo gottan heddi le hen to gube murtude to do be kwaliti wi yimbe sappo keddi kile hen ka ko hono dum woni gube no dittorde azawat de be kwaliti wi yimbe el mabbe taton keddi le hen nayon kanyen ngoni barmu le hen micciteden wiide tan hano hande hande o ka ngalure tinin gude e jungo mali woni kede Ousmane Dikko
Commissaire soldataɓe leydi men e ministre fu andini tenengu hippama keña wattu pudal nangue nantinawa haala ministère soldataɓe leydi men andini soldats e Mali banti kaborde kewde e mobilaji waram e tenengu be gouvernement Mali wi yo dum bandiji banti kaborde ka dental gube murtode dedu kolliti yo kambe ngadi o golle de golowol ngadi wattu mo kejaado woni do Mali do ndardi luttundire be be fu cera basi birfito to gonno to Zabi Ould Sidi Mohamed ministère kawral bibbe leydi Mali hubanali dum hore batte funtugol basi di keñato aljeto wiide fay hunde falata ko e signirugo kawra deere nyande sappo je lewrume do bamako do hebe humanube dum bi poran sappo je lewrume ko hebi yiwde semadu ana joina hakkilo
kanko ministre do non kumino e kibaru leydi leydi meden di o holiti wiide hono soroji kewde ana maha bangi ray ngadi di dum non do tere ngadi jabboto do o holiti wiide dum soroji fu ngaran samminede o wi sabide do soroji di maha do dum wal do dum yedda sariya do non leydi meden di kanko Mohamed Ali Bacili o wakkati do landidiri dum non yerube amen gombe to ortemo tonde ko kede ko Ousmane Diko faccitinen do hen
Suudanta ko fay goto nokkuje maade de fu kelete itte ton sabe serewi yodu nokkuje gonde e jeyal lawol train de tolmataake de ciotataake ko sabi se malinkobe yogaabe muri sen nirki ka sariya nokkuje de ngartan e jeyal lawol train fay goto tu yobataake sabe yeddugol sariya hokkataabe dole yumnude
dum woni hono anka do bali dum woni no golloobe jowibe do mer ngabe leleedi meden di be kollitiwide be ngaran wadde murter ko yata balde tati dum wonon leleedi di murter de be anni wadde do dum woni ile lewru de janvier ile lewru avril yabbi non do wakkati jono ko wadde sabe ngad de do murter be kollitiwide hono lebbi di be dewata lamu o di fa hande be jobaka be bi don yimbel mabbe wobbe antoan kani wadde du an kani windede ciudi saro wusin koji leleedi meden di to gawotobe kollitiwide wakkati jono be jogiti alaji ndiyam kanya fa yotta yade hono kura ngaji dum won to gawoto hono dum won walde humini do hono yimbel bamo kura ngaji kanye e ndiyam ngaji le to gawoto be kollitiwide hono o wakkati wori jonno iru wembi be sanne hono dum won wularde wori to gawoto de kanko biga maygo yo horeju de do walde kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
horeje suudu kuran mali andene kam motereji kuran won bondi denno kuran wadan ya wara le dehale gawde nelabe jaaton hobane mabbe denno be jabali farrintinaade yaade ton e le karuji batte wayde deere wodunde do lawngul ben cubike dawrde avioji minisma mide e le wattu wulare hewbe gollaba men ana tampi yoga ana wondi e habbude kaaki e mbino motereji di yo kesi min de hore mi yewi nodi e di goddino e bonde kodi moni e leydi ciakitiɗi ko ɗum gawde kemen
kanko zille gan ɗum won hono jeya dinke nanganoɗo le saha leydi meɗen ɗi tan 2013 holli tan wede keño o jugama to Faransi to ɓe mbi do wattama ɗum won hono kaso ko yata e duuɓi jetti kanko hoore makko holliti wiide jata mo wonduno e gollidi ndi ɗum won hono yimɓele akmi gonnoɓe to tumbututoɓe ko wi ko sakkiti ko o faami hono koɓen gollata ko kañe hono koɓe anni ko iɗum woɗɗidiri sanne o wiido gollide mabɓe ko yato e lebbi ɗiɗi mijjiteɗen wiide kaso makko iɗum hanno yaade fa e duuɓi sappo jaati
tamani
tamani sejo tamani sekrabe jeyol ho niele rezo ngaji men dibe kollitiwi tokkidal to illa bette hande hono yimbele bombe sumbu won puddude faddude ton bomboje dum wonono kanguji minisma ngoddi ton dibe kollitiwi dum fuddi dum wonono jagom yande fa yotto yi wakkati jetti yande wakkati jono kambe yimbele dum wonono oni gombe tonbe be kollitiwi de kaki mabbe wala fu ko bonle hen wala fu neddo mabbe du keddibe le hen jagal mudo du mobile civil en yabbi ton bombore be kollitiwi de civil en dide kanyen en barmi le hen en gardan faado banamba dobe kollitiwi do wonono yimbele iwobe nanodi lumo kanye yimbele yimbele bombe sumbe kanye pali do en to e lay be teddi be ndu ko yata e milioji didi kanye e moto goto yimbele ngabbe dido bonanaaji be kollitiwi de be an gonno do moto ngaji be cekkiki be do won hakkunde sabati kanye nokku noddirteedo Touba Koro be an iwanno nanodi lumo nokku noddirteedo dan da hono wiete dan dugu wakati jono gendarmerie gonto e be gonde wadde do hen horgul jagal muude ngardan faado segudobe kollitiwi don laawi gondi ton di idi gondi e mo intinede don wonon illa kenyen ko ani mo intinede ton ko idum juuti ko yata e kilo kiloji temedi nobe kollitiri wiide dum taati e cercle ngaji tati don wonon le laamu segu o hono gouverneur gonto do litiwde gal musaddaaji ko hani watte le hen ko idum han idum buri milliard goto cfa jagal muude garanti minire faato burem tobe kollitiwi wiide don hono hitti kenyen awgal mangal wadi to burem to ko futti lanaji temed nan jehi le ngal do awgal wuri Niger ansongo gawo kanye e burem be kollitiwi dulliddi ko heba hele hen ko ari afa e tonuji sappo be bippinyaaje mawde tati dun jalti ton wonon pestoode kilo ngaji chapande jetti fa yotto kilo ngaji temdere mitite wiide gal awgal hitane funde watre gal watta dum woni hono to burem to sekirabe o katten do nyalom do handen nyalom o do kabaruji meden goduddi to tenen gutobe quality wiide dum woni hono ankay kasa dum woni hono anka ko Robert ngabbe na ton kenyen ko be quality wiide yimbele sappo keddili hen bangal to Robert ngabbe to arme mali do holita wedne do goto tan heddili hen ka kanje gubbe no tirtode azawa de be quality wiide yimbele mabbe taton tan keddili hen micciteden wiide handen o kay tenen go hore mudo e jungo arme mali o woni